Get my money, kama dala dala, na kusanya jala, usiniuzie man, what's funny? Huh? Mini mpango wa babangu aliye juu, nami na mipango moja wapo ni huu, nazibebea bango kuzipeleka juu, mamake king na king, watabasamu tu vile king, nazipiga bling bling flow, zingatia usafi, watoto wa pale kitasi walishi makapi, mindo mkondo wenyewe mikondo sifati, angalizo isiwe shida, huh? Si angalisa kujua muda, najua kila muda ni saa ya kuwa mada, sisi so wale wase wageuza mada, kimbizi nye wase na kimbiza chada, huh? Lala la 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 la, wait till I get my money. Kama dala dala, nakusanya jala. Usiniuzie man, what's funny?
Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Na wala siwa oni, oni, na wala siwa oni, oni,
la la la. Wait till I get my money. Uzidi kupata burudani, hapo kati kule nje hata ndani. La 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 la. Wait till I get my money. Uzidi kupata burudani, hapo kati kule nje hata ndani. Oh, napepeta pumba kujifunza, pasipo kujifunza ni kuwafunza. Kuthamini chako unapotunza, amini bora uzima, mengine yatafutwa kama maji kuja na maji kukupwa. Bora uzima, hakuna tapatapa, ni Mola pekee ana injinia hapa. Bora uzima, mengine yatafutwa kama maji kuja na maji kukupwa. Bora uzima, hakuna pupa pupa, ni Mola pekee ana injinia hapa.
Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Na wala siwa oni, oni, na wala siwa oni, oni,
I don't see nobody, Sichungi ulimi sababu sizungumzia watu. Nachunga biashara mana binadamu sio watu. Siziogopi hasara mana hasara unifunza vitu. Hamkai patakatifu josi wavuli viatu. Ni mziki tu vipi mlaze makaburini watu. Baraka za babangu zipo darani, na maushetani yenu vichochorola. La 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 la, wait till I get my money. Kama dala dala, nakusanya jala. Usiniuzie man, what's funny?
Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Na wala siwaoni.